zombies kutaji ume. Hey. Kimambi, kibade, kimambi, basi fosi kibabe. Kimambi, kibabe, kimambi, basi fosi kibabe. Kimambi, kibabe, kimambi, basi fosi kibabe. Kimambi, kibade, kimambi, basi fosi kibabe. Ishu. As you know, one a man, you know, one a man, you know, one a man, you know, one a man. Hello, away.
It's the kids, baby.
Issue. And go show one a man. Hello. Juzi nilikuwa na town, umependezo umetupia vitu vya brass juini Louis la Gucci celebrity na gome fanyi kushi in vaisutu sinshushen kwa round. Na nikupa sound usintusi, kwako me I'm lost and found. So zushi usimpushi, nongeze mojuzi, mafundi kugando none nuksu none mpuzi nye down. Na kustalk hadi TikTok, neza tundisha ngome ka hey song. Namvutia kama ringtone, kwa uzuri unapigia bao kama ping pong. Na kwa uzuri uko peke yako, unafanya nizidishe kuhaso. Silali na lala macho, unakwisha mali kubali hakuna.
Maria Rosa, usinye toza, weni baliki kupeleke kwa mapusa. Maria Rosa, usinye toza, weni baliki kupeleke kwa mapusa.
Achia shisha.
Chukucha, zimemona, memona kaka shushwa.
Achia shisha.
Achukucha, zimemona, memona eti kasusa.
Achino, kibabe, kimambi, basi fosi kibabe. Kimambi, kibabe, kimambi, basi fosi kibabe. Kimambi, kibabe, kimambi, basi fosi kibabe. Kimambi, kibabe. Kimambi, basi fosi kibabe. Ishu. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Like a stock hard to TikTok, neza tundisha ngome ka hey song. Namvutia kama ringtone, kwa uzuri unapigia bao kama ping pong. Na kwa uzuri uko peke yako, unafanya nizidishe kuhaso. Silali na lala macho, nakuita bali kubali hakuna zaidi yako. Angosha wanama. Pushu wana man, boy wana man, papi wana man. Angosha wana man. Hello.
Mr. Bambus.